Zami Music. Bobby Mama Bune.
Peter Sentangaze. We back to the music. Yeah, yeah. It's Bobby and Daea. He was so cold and fella. Bad man a come in again. Yeki di beka nunu de senta.
Uyu mwana ni my daddy so.
Uyu mwana ni my daddy so. My daddy so,
my daddy so,
my daddy so,
my daddy so,
my daddy so.
I know, Bagadi Josiba, my believer. Kutina inera daro ninga kare kona mukazi. Dava chikondi cheba ziva tabe wote ni dalama.
La huya mangwe.
The way she love me and care for me just like me mama.
Jira kufuru mwe.
Behind is bigger than King Kong. Big things are like, so she love the mandingo. Please stop. Mama ni pepele la ninya mugenga neke. Chikondi chake ndiye nyumba ya tumutenge. Mana ni mani lila monga mwana mchitenge. Unise kula mezo kutirero ni chenje.
Uyu mwana ni madadizo.
Uyu mwana ni madadizo.
Uyu mwana ni madadizo.
Uyu mwana ni madadizo.
Madadizo.
My daddy so,
my daddy so,
my daddy
so. Yeah. Ni bama yezo poizo na party now. Ati bama ni ona muma bawa ni chiringa na mage.
Diva, mungeri ya nitongela mi. Mutima wanga holding for me. Mukazi ya kazikika mi. Mulungu wanga holding for me.
Uyu mwana ni madadizo.
Uyu mwana ni madadizo.
Uyu mwana ni madadizo.
Uyu mwana ni madadizo.
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 Afunigana imba ebe ile tekana. Roberto na ye hati she's a good woman. Mambi anadena alilo welera anizokoneza.
Mama ni pembelela ninya mugenga ndeke. Chikondi chake ndiye nyumba ya tumutenge. Mana ni manirira monga mwana mchitenge. Unise kula mezo kutirero ni chenje.
Uyu mwana ni madadizo.
Uyu mwana ni madadizo.
Uyu mwana ni madadizo.
Uyu mwana ni madadizo.
Madadizo,
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 madadizo.
As a tiger, one in the water, another one on the fire. We have come again. A Peter Sentangaze, one is a one. Wow, from Wenge and from
Zami Music Blog.co.